You who is able to do exceedingly abundantly above all we can ask for. We ask for skills from you, anointing from you, utterance from you, Lord. That God, Father, this song will be heard in nations around the world in Jesus' name.
Nena neno mocha. Neno mocha. Nena neno mocha. Bwana nipone. Nena neno. Bwana moja. Nena neno moja. Nipone. Tu. Machozi yamekuwa chakula changu, kila usiku nagharikishwa na machozi. Bwana, ewe Bwana, tuma neno lako. Naulizwa yu wapi Mungu wako, yuko wapi kuita. Bwana, 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 tuma, tuma, tuma neno lako.
Nena neno moja.
Bwana, tuma
neno moja.
Neno lako.
Nena neno moja. Bwana,
alesha.
Sema, sema,
sema,
Baba.
Jehova. Lakini Baba, natarajia neno kutoka kwako. Tuko hapa na mtumishi wako Monica Muli, ili Baba unene neno moja. Sometimes Jehova, tunafeel kama kuvunjika moyo, kukata tamaa. Lakini Baba, tunaamini kwamba siku moja utatenda. Utatenda. Utatenda.
These new trackers.